ele wokhulu mazinsizwa asinkathi elo wokhulu nawowe asinkathi lezindaba zethu asinkathi elo wokhulu nawowe asinkathi le
Ikama lami lilula, umabe kolumba. Ikama lami.